Rico.
Ebitu bya Uganda ndaba birabe, kyogere kufuka mulabe, ndabye bangi bateme mbale, abafude ne mbale, abali abafe bafuka babulabe, necho kigwa anti kale, kizudde kale, tikiri gwa kale. Gwandiguze emmotoka ekyo siganye, ebiroto by'emmotoka ebyo tubirina, obulyake n'obwavu si lugambo. Wano wano ne mulembe guno si gwa mmotoka, gwa kukuta nfudo, gwa kukuba mugu ne odidi. Wulira bino kikye tuliko, no one wanna just let go. Bafuzi baffe kikye muliko, bumutunyiga mitima so mutuzizika mpiso. Fire everywhere I can't feel at home. Temulye ndaba muli wa mazenge, yamenya luli omutima tebye mudamu, olopote ne mujulira ddala kikye tuliko. Twani tudde ne tulowooza ku Uganda, ne tugata Uganda tujizimba ebitagamba. Sosoze kuno tubugoba ku mawanga, etaletiga bakimaze ne bagenda, batusuulawo batuleeka muli doto byaffe ebivundira muli byasetuze nga kunyigira kuli ono meya wano naye efuuse lutalo. Twandiguze emmotoka ekyo siganye, ebiroto by'emmotoka ebyo tubirina, obulyake n'obwavu si lugambo. Wano wano ne mulembe guno si gwa mmotoka, gwa kukuta nfudo, gwa kukuba mugu ne odidi. Mukola biki ebitu ebasotulo, bye muliko ndaba bituzza mu ntalo. Livin' Uganda yakubye hero, obwavu wano bukuzisa ku nkato. Tuyuganga balimeddwa mu lyato, kyogere kuba kugireyo luto. Wene ekonomi Uganda olemwa, busabe busabe Mukama atuyambe. Beefudde bali banantagambwako, batusindika batuuza mu bisiiko, n'ekyo kigwa Katonda yambake.